overdose me. Your love overdose me. Yeah. Feeling many caroni, many overdose. Yani ndo mana hunishe kunijia kwenye njosi. Fanya himo nimebe.
Masebene kitanda ni shoti za umeme.